Omviridde omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebeera. Waliwo ebibimbo lumala n'ebika naye bigenda n'ebindeka kyekimwancyo lumeepimamu n'ebibeteetwa asiive uwoni wasinga manyi obeera mu nze ensozi oseeteza seeteze obeera olwazi mwene kwenka balabe ne bayitawo omukuuma kangwe mu kifuba ky'omumi kangwe. Oli ne tisabukuru